dhaqaalaha Britain ayaa la saadaalinayaa in 0.4 uu hoos dhac ku yimaado sanadka soo socda waa 2023 dhegaystayaal, taasoo aad uga badan saadaasha dalalka kale ee xubnaha ka ah G7 ee dunida ugu qanisan, sida uu sheegay ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. Britain ayaa ah dalka keliya ee ka tirsan G7 aan ilaayo hadda dhaqaalihiisu ku soo laabanin heerkii uu joogay ka hor inta uusan bilaabanin cudurka COVID-19 ee dunida aafeeyey. Henry Ridgewell ayaa warbixintan diyaariyey, waxayna la socodsiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalalka ka tirsan ururka G20 oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa la filayaa in Ruushka oo qur ah uu noqdo kan kaliita dhaqaale ahaan Britain 2 sano ee soo socota. OECD ayaa talaadadii sheegtay inuu si weyn hoos ugu dhici doono kobaca dhaqaale ee dalalka dunida oo ay ku jiraan Maraykanka iyo Yurub. Kaliya dhaqaalaha Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa la saadaalinayaa in sanadka 2023 hoos u dhac dhaqaale uu geli doono. Saadaasha ayaa imanaysa maalmo un kadib markii Paris ay dhaaftay London si ay u noqoto suuqa saamiyada ugu weyn ee Yurub. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in cadaadiskan dhaqaale ee dunida ka jira uu kaga sii daray Britain oo dhowaanahan wajahaysay xasilooni darro siyaasadeed. Xafiiska dowladda u qaabilsan miisaaniyadda oo si madax bannaan u falanqeeya dhaqaalaha qaranka ayaa ka digay in heerka nolosha ee Britain 2 sano ee soo socota uu si weyn hoos ugu dhici doono, maadaama dakhliga la qarash garayn karo uu saameyn ba'an ku yeelan doono mushaarka oo hoos u dhacaya iyo qiimaha maciishada oo sare u kacaysa. Sicir bararka ayaa maraya 11.1% oo ah halkii ugu sarreysay muddo 41 sano ah, iyadoo taasina ay sababtay qiimaha tamarta ee sii kordhaysa. Qiimaha cunnada ayaa ka korortay 15% intii ay ahayd waqtigan oo kale sanadkii hore. Hayley Gray, oo iyada iyo 7 caruurta ah ay ku nool yihiin Bradford, waqooyiga England, ayaa la hadashay telefishinka ITN News, waxaana ay sheegtay in ciidda Masiixiga ee sanadkan ay xaaladu noqon doonto mid aad uga duwan.
I'm having to make sure I've got money for gas and electric. I ain't going to be able to do it. They're going to have hardly anything come Christmas.
Waxa ay tiri asbuuc walba caadiyan dhowr shay ayaan soo iibsadaa, laakiin hadda ma awoodo, maxaa yeelay waa inaan hubiyaa inaan haysto lacag aan ku bixiyo gaaska iyo korontada. Ilmaha waa ay adag tahay in wax loo iibiyo ciidda Masiixiga sanadkan. Sida qoysas badanba ay sameeyeen, Gray ayaa haatan qaadanaysa deyn ay isaga bixiso qarashaadka xilliga fasaxyada. Waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in sanadka cusub ay awoodi weyso inay deynta iska bixiso. Bangiyada cuntada ka caawiya dadka u baahan ayaa sanadkan wajahaya baahi weyn oo aysan abid arkin. Charlotte Hill waxa ay madax ka tahay Flix Project Charity oo fadhigeedu yahay London.
It used to be that those were people on the margins of society who couldn't access a kitchen, you know, homeless people who needed that.
Waxay ahaan jirtay in dadka faqiirka ah ee aan awoodin inay dabka shitaan iyo kuwa darbiyad jiifka ah ee u baahan taageerada. Hadda waa dadka shaqeysta iyo kuwa aan awoodin inay cunto helaan kuwaasi oo taageero u baahan. Iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo dhaqaale oo caalami ah, Britain waxaa haysa dhibaato iyada u gaar ah sida uu leeyahay John Kempner, oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Chatham House.
They are compounded in Britain by a series of ideologically driven governments.
Waxa uu yiri siyaasadda Ingiriiska iyo dhaqaalaha Ingiriiska labaduba waxay ku sugan yihiin xaalad u dhaxaysa jahawareer iyo qas. Dabcan, dhammaan dalalku waxay wajahayaan dhibaatooyin aad u badan, laga bilaabo sicir bararka ilaa tamarta oo yaraanaysa, sare u kaca qiimaha iyo dhibaatooyin kale. Laakiin waxaa Britain taasi ugu sii darsamay dowlado xafiiska isku bedelay oo midba afkaarteeda wadata kuwaasi oo kartidooda ay sax tahay in su'aal la geliyo. Qorshayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee xisbiga Conservative-ka Liz Truss ee ahaa in la dhimo canshuuraha korna loo qaado kharashaadka, taasi oo ka duwan siyaasadda ra'iisul wasaaraha cusub Rishi Sunak, ayaa keentay inuu kor u kaco kharashaadka amaahda ee dowladda iyadoo giniga Ingiriiskuna uu hoos u dhacay. Taasina ugu dambeyntii waxay ku qasabtay in bishii hore ay iscasisho. Saameynta ayaa ah mid weli la dareemayo. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Britain ay la tacaalayso dhibaato kale oo ah Brexit. Codbixintii Britain ee 2016 ay kaga baxday midowga Yurub, taasi oo ka dhigan caqabad cusub oo dhaqaale ee dalalka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la wadaagto. Simon Spurrier waxa uu aasaasay shirkadda Kisher Cheese Company 2010 isaga oo dhisay ganacsi bullaalaya oo wax dhoofin ah. markii sharciyada cusub ee ganacsiga Brexit ay dhaqan galeen 2021-kii shirkadiisa ayaa lumisay $285,000 oo ganacsiga Yurub ah. Bishii hore, Sproul ayaa go'aansaday inuu shirkadiisa ka iibiyo shirkadda Joseph Heller Cheese oo ka shaqeysa midowga Yurub, sidaasina ku awooda inay si xor ah uga ganacsato. Waxa uu isagoo la hadlayaa wakaaladda wararka AFP yiri,
"We no longer have access to you."
Wood aan kaga shaqeyno midowga Yurub, taasoo macnaheedu yahay inaan u baahannahay inaan isku dayno inaan xal kale helno. Waxaan hadda ku biirnay Joseph Heller, taasi oo macnaheedu yahay in aysan mar kale caqabad naga qabsan midowga Yurub, sababtoo ah xaruntoodu waa Netherlands. Xanuunka dhaqaale ee Britain ayay u badan tahay inuu kaga sii daro. Wasiirka cusub ee maaliyadda Jeremy Hunt ayaa isbuucii hore ku dhawaaqay kordhinta canshuuraha iyo dhimista kharashaadka, waana isku day lagu doonayo in lagu xaqiijiyo suuqyada maaliyadda. Waxa uu eedda xanuunka dhaqaale dusha uga tuuray cudurka coronavirus iyo duulaanka ruushka ee Ukraine.